Mu Rwanda mu karere ka Rulindo umurenge wa Shyorongi mu kagari ka Rutonde abaturage n'abayobozi barasiganira ibyo gushyingura imibiri y'abantu bane yabonetse bashobora kuba barishwe mu 1994 Eric Bagirubusa yagiye kureba uko bimeze
twari tuje gukora imbaraga kuri twatangiye kuriya bageze hano nibwo babonyemo imibiri abayobozi bari barimo gucuka ndababwira ati mwemuretse hatumenye ikintu kirimo hano.
Turi mu kagari ka Rutonde mu murenge wa Shyorongi Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda ihana imbibi n'umujyi wa Kigali n'akarere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Aha ku itariki ya 13 hasozwe icyunamo kuri urwego rw'igihugu uyu mwaka hatahuwe imibiri y'abantu bane bivugwa ko bishwe mu 1994. Bwana Emmanuel Ndayisenga yari mu bubakaga urubaraza rw'inzu rwari rushaje avuga ko baguye kuri iyo mibiri yari yubakiyeho urubaraza.
Tugeze hano ngo twabonyemo agahanga. Havuga ati uyu muntu w'umubiri twarirukutse twese tutabaza umusaza w'imo hano havuga ati ngwino turebere nk'umuntu wa kera ati uyu si umuntu
n'imibiri bigaragara ko bashyize mu makarito bayorosa umufuka n'ishashi y'ibara ry'ubururu twasanze ku rubaraza Ndayisenga avuga ko bakimara kubona iyi mibiri itahise ikingurwa bibabera ihurizo rikomeye Bwana Isahawe Umuremyi uvugwa ko atari mu bahigwaga jenoside yabaye afite imyaka 14 y'amavuko avuga ko mu mibiri ine yatahuwe ahubatse inzu harimo abavandimwe be batatu umubyara François Muhatanyi bareri nyirabahinzi nyine umubyara na mukuru we Habiyaremye Bahati yaduhaye ubuhamya ku byo yibuka yabonye
kuko n'undi mu gupfa kwabo inyanye mari babakuye mu rugo bapfa ku manywa y'ihangu abantu bose bazareba
ariko se bishwe n'abandi muri icyo gihe
ukuri abasirikare nibo babikoze
abahe basirikare
n'inkotanyi nibo babarashije ku manywa y'ihangu
mushiki wahawe Umuremyi ni madamu Patricia Mukanyirigira twamusanze aho yari yagiye guca inshuro yabagaraga ibishyimbo bivanze na soya nawe afite ubundi buhamya bushimangira ko abawe bishwe n'abarwanyi b'inkotanyi babakekaho gukora jenoside
nabonye mbona baje ngo bashobora ku muhungu hari uwacu mukuru mbabwira ko adahari bafata umwana w'umusore wankurikiraga ubwo umukecuru wanjye yagiye akurikiye uwo mwana w'umusore mama wanjye uko yagiye ntiyagarutse ubwo ngubwo hashize akanya abo bagabo baragarutse none se nk'uko uyu musaza tumujyanye papa wacu yari arwaye pe arenze nuko ubwo njye ndambwira umusaza rero ibyo akaba gutwara yahise abyuka bamushoreza inkoni baramukubita ubwo nibwo babise babashyingura hariya abumvise rwose barabarashe ntabwo ari ifuni si icyuma babikikije barabarashe abantu bose bari bahari
aba bombi bavuga ko abishe ababo aribo bahitaga babashyingura waduhaye amakuru ku ikubitiro yatubwiraga ko imibiri ikimara gutahurwa habayeho agasigane gakomeye ko kumenya aho bayishyingura n'uwayishyingura mu irimbi rusange cyangwa se mu rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi ari nako gutinda Mukanyirigira akavuga ko baba baturanyi babo n'ubuyobozi bw'ibanze bari bazi ko abavandimwe babo biciwe aho babataburuye
kuva tuzi se ko bari mu twari tuzi ariko kugeza iyi saha njyewe ubu tuvugana njye nta kintu nabikoraho abantu bari mu butaka bwabo ntibabarekerebo babakuriragamo iki niba abantu ari bane cyangwa ari batanu wajya kumenyamo uwawe se gute reba imyaka ishize uko ingana njye baramwe ngo nimbashyingure se mbashyinguze iki mbamaze iki uriya yahubatse azi ko abantu barimo ni umwana w'umusore ariko isi arahari ni umusaza ariho kuko yamuhaye ikibanza azi ko abantu bahari njye nta kintu nabirenzaho n'ubuyobozi bwa leta bwuje nababwira ko nta kintu nabirenzaho rwose mbikubwije ukuri manitse akaboko
bityo bakavuga ko nta mikoro bafite ababataburiye bagombye kubaga bakifasha
nta bushobozi dufite abantu babataburiye babizi bari abahubatse babizi bagombaga kubarekeramo ubwo rero imyaka 27 ni myinshi reba igihe uriya musore yubakiye inzira ashaje yahubatse azi ko abantu bahari ubwo rero njye kumbwira patisa ngo ningire ikintu nkora kagubwe ngo yatumyeho ngo nibabwire mushiki wa Isa azi ngo arebe ingutu ya nyina izo ni imvugo z'umuntu w'umuyobozi kene we yarayoboye azi ko abo bantu bahari
ijwi rya Amerika iganira na Bwana Papias Shumbusho uyobora akagari ka Rutonde yavuze ko ababonetse batazize jenoside kandi ko batari bazi aho iyi mibiri yari iherereye
abantu nyine bapfuye bazize intambara twarababonye turabamenya n'imiryango bakomokamo baraza ariko ntabwo ari abazize jenoside mukuru ntabwo ino mibiri twari tuzi ko ihari nuko umwubatsi yaragiye gukora fondasiyo acukuye igeraho.
Bwana Shumbusho yahamije ko icyatumye batinda gushyingura imibiri habanje kubaho agasigane kuri nyirinzu yataburuwemo na ba nyirabantu, yemeje ko bamaze kuvugana na nyirinzu akaza kubashyingura.
Ariko byarangiye byumvikanyeho aho twabasanze yemeye kubafasha bagashyingurwa mu kanya batangiye gutegura ibintu.
Amakuru twakuye mu buyobozi aravuga ko nyirinzu ari umupolisi ukorera mu burasirazuba bw'u Rwanda witwa Darubeli Hacineza. Ayo makuru avuga ko yaba yarubatse inzu hagati y'umwaka w'1996 n'1997, hagasigara kwibaza niba nta yindi mibiri yaba yarubakiyeho, kuko abaturanyi bo bavuga ko hakimara gutahurwa iyi mibiri ne ubuyobozi bwabasabye guhagarika igikorwa cyo gushakisha indi mibiri. Ijwi rya Amerika ryahamagaye Hacineza kuri telefone rigamije kumenya niba yarubatse iyi nzu atazi niba hariciwe abantu, ariko telefone ye ntiyacamo. Umubyara Daniel Hacineza wamuhaye ubutaka bwo guturaho twabwiye ko asigaye atuye Muhanga mu cyahoze ari perefegitura Gitarama, ariko abandi baturanyi bagasanga kuba ubuyobozi butarihutiye gushyingura iyi mibiri butarubahisha ikiremwa muntu kubera impungenge zabo twabarindiye umutekano.
Ubuyobozi bwagombaga kuvuga ati muterateranye nk'abaturage batuye hano kibone n'amafaranga ajya gushyingura bari abantu, kuko karani akarengane gufata imibiri y'abantu bakayiteka ku mafondasiyo. Uyu ni umunsi wa gatatu nyuma
bategura kuvanamo iyo mibiri barangiza bagomba kubikora. Rero nk'ikiremwa muntu bagomba kumenya aho hantu ntabwo ari imirindi.
Kubona abantu babakura aho bari bari tuzi neza ko abandi iyo bababonye babajyana mu nzibutso cyangwa no kubashyingura bisanzwe, bo bakabafata bakabashyira mu makarito ari abantu bane bakabashyira hariya bakaba bahamaze iminsi. Ibyo ngibyo twumva rero batumariza leta nimba hari leta ikora ukwayo hari n'indi ikora utundi kuntu.
Eho ugira ubusa ijwi rya Amerika Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda.
Kuri iki kibazo cy'iyi mibiri y'abaturage bashobora kuba barishwe mu 1994 mu kagari ka Rutonde mu karere ka Rulindo umurenge wa Shyorongi, radiyo Ijwi rya Amerika yagerageje gushaka inshuro nyinshi cyane umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, ariko ntiyitabye telefoni ye ngendanwa kubera ko twashaka kumubaza ibirego aba baturage bavuga yuko bari abantu bane bashobora kuba barishwe n'abarwanyi b'umutwe w'inkotanyi mu 1994. Turakomeza dushake umuvugizi w'ingabo z'igihugu z'u Rwanda mu makuru yacu ataha.